agabka maanta lagu wareejiyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa isugu jira agabyo kala duwan oo looga hortagayo cudurka coronavirus, waxaana agabkan wasaaradda ku wareejisay hay-adda Safe Digital Dareen oo ka shaqeysa magaalada Kismaayo. Dr. Maxamed Bashiir Nuur, agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo agabkan hay-adda kala wareega, ayaa u mahadceliyay, waxaana uu sheegay in la gaarsiin doono bulshada u nugul in uu gaaro cudurkan iyo sidoo kale deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. waxaana bulshada ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad iyaga oo marayo hanaanka looga hortagayo cudurkan.
Hay-adda Safe Digital Dareen oo ka mid ah hay-adaha internationalka ee nala shaqeeya wasaaradda caafimaadka Jubbaland, sidoo kale nala wada barnaamijka ka hortaga caabuqa COVID-19, waxaan maanta ka gudoonay qalab isugu jira saabuunta gacmaha lagu dhaqdo, sidoo kaleeto gacmaha bahasha lagu nadiifiyo hand sanitizers loo yaqaano. Sidoo kale waxaan kala wareegnay maanta Safe Digital Dareen sidoo kale shampooyin ayadan lagu talagalay in lagu nadiifiyo gacmaha. Sidoo kale waxaa ku jiro qalabkii lagu fara dhaqan lahaa oo farxaladii ku jiraan. Dhammaan marka qalabkaas waxay naga caawin doonaan insha Allah in bulshada qaybaheeda kala duwan ee dadka u nugul aan gaarsiino si looga hortago faafidda cudurka COVID-19. Sidaad ka warheysaan, adduunka waxaa hadda mar labaad soo laba kacleeyay inuu cudurka mar labaad aad u faafo, dhimasho badanna dadka gaarsiiyo. Insha Allah qalabkan waxay naga caawin doonaan, agabkan hadda nagu wareejisay hay-adda Safe Digital Dareen waxay naga caawin doontaa in aan bulshadeena aan gaarsiino, lagana hortago inuu cudurkan sii faafo oo bulshada saameyn badan uu gaarsiiyo insha Allah, gaar ahaan dadka u nugul barakacyaasha qaxootiyada xeryaha qaxootiyada degan, kuwaas waa dad aad u nugul in cudurkan saameyn badan ku yeesho. Insha Allah wasaaraddana mashruucana wuxuu ka socdaa degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley iyo Kismaayo ayuu ka socdaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa muddo inuuna socon doono haduu Alla idmo, agabkan waxaa la gaarsiin doonaa deegaanka Dhoobley waa la gaarsiin doonaa haduu Alla idmo, sidoo kalena waxaa la gaarsiin doonaa degmada Afmadow, waxayna ka caawin doontaa inuu yaraado faafida cudurka uu bulshada dhexdeeda ku faafi lahaa insha Allah, sababtoo ah isugu jiraan saabuunta lagu nadiifinayo gacmaha iyo qalabkii gacmaha lagu dhaqanayo oo ah qalab hadda lasoo farsameeyey oo ah kuwa aan gacanta lagu furan karin oo dadka dhibaato kale aan gaarsiin karin, yareynayana inuu cudurka sii faafo. Waxaan u mahad celinaynaa hay-adda Safe Digital Dareen inala wada mashruucan oo ah ka hortaga ama yareynta faafida cudurka COVID-19. Mashruucan waxaa ka shaqeeya shaqaale aad u badan oo shaqaale caafimaad ah oo gaaraya 58 shaqaale ah. Sidoo kale mashruucan waxyaalaha ugu badan laga caawinayo waxaa ka mid ah baabuur ku xiran codbaahiyaal laguna wacyigelin u sameynaya xaafadaha degmada Kismaayo iyo degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley. Sidoo kaleeto mashruucan waxyaalaha inta u badan hadda oo aan qabanno waxaa ka mid ah wacyigelinta, sidaad ka warheysaan cudurkan waxyaalaha ugu badan looga hortagi karo waa in wacyigelin loo sameeyo bulshada. Wacyigelintaas markaa waxaa weeye guri dadka in loo booqdo dhammaan xaafadaha Kismaayo iyo Afmadow iyo Dhoobley. Mashruucan hadda ka socdo waxaa shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeynaya ee booqdaan xaafadaha guriguri ayaga u booqanaya, bulshadana gaarsiinaya in cudurkii mar labaad uu aad u soo kacay, lagana foojignaado inuu dadka dhibaato gaarsiiyo. waxaan u mahad celinaynaa hay-adda Safe Digital Dareen oo mashruucan inala wada ahna bahwadaagta wasaaradda caafimaadka Jubbaland. mahadsantihiin.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bilahan magaalada Kismaayo ka waday wacyigelinno guud oo looga hortagayo faafidda cudurka coronavirus oo xilligan caalamka kusoo laba kacleeyay. waxaana jira fariimo kala duwan oo ay wasaaraddu soo saartay, kuwaasi oo bulshada lagaga degayo halista cudurkan uu leeyahay.